Espresso, beat capati.
Boy, money.
Oh, you mama, I'm killing my shift. I'm killing my shift. Oh, yeah, I'm killing my shift. I'm killing my shift.
Now, I'm gonna go chumbani.
Go chumbani.
And as I'm a kwandani.
Oh, kwandani.
Oh, you mama, I'm killing my shift. I'm killing my shift. I'm killing my shift. I'm killing my shift.
Nyonga ndembe ndembe. Tuma kime ingi ya mkenge. Nakimbiza mwenge, kona naifinyi ya sekenke.
Ile mikidige segele, tanata mfunga paka kengele. Akichuma tembele, pira katijua ni makele.
Uyu mtoto anataka ye,
aye anataka bia.
Nitampata ye,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my shift. Ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift. Ana kill my shift.
Namona gachumbani.
Oh chumbani.
Anazama kwa ndani.
Oh kwa ndani.
Oh yo mama na kile mashifu.
Ana kile mashifu.
Ana kile mashifu. Ana kile mashifu. Ana kile mashifu.
Toto nyuma kibinda koi. Akana ni misito boy. Yani wacha wani tetoi. Ale chino toi.
Makarama, skati tama. Hata waseme misha zoya. Mwambie mama, minda kufa. Twende nika kuonyesha.
Toto nataka aje.
Aye, nataka bia.
Nita kupata aje.
Kwanza zingatia.
Oh, yo mama, na kill my shift.
Ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift. Ana kill my shift. Namona gachumbani.
Oh, chumbani.
Anazama kwa ndani.
Oh, kwa ndani.
Oh, you mama, na kill my shift.
Ana kill my shift.
Ana kill my shift. Ana kill my shift.
Mama, na kill my shift. Ana kill. Mama.
Dingy toes, yeah. Cookie.